Oh baby, wango Johnny baby, lizi unielelezi fundi kwenye kitanda na shuka na kupanda twalicheze sambamba siti wizi niko twapani rusha kushuka kupanda nisijelicho majanga kajitundika kamba mapenzi kwa ni kitu gani kweli na nene babitiwa penzi rizikio tunda la piki yangu wanichanganya biti wangu mshaweka kitu Choka shakula kungu, kungu Walika shinda tuzo ya tundu, tundu oh. Hey
Sinza ula wengine duniani, duniani
Siwezi sewa mengine siriani,
siriani Nifunge kamba nisitoke